mshe wako kulima genove na nibis. Ninapita na bati koma nikalibo ona polis. Beu niona soya nimuta na polis. Unimbesa hai munga chapega njajari.
Only ya kuda give me a butterfly. Me really mean it bina me no lie. Only ya kuda give me a butterfly. Me really mean it bina me no lie. Bela munga lili mufilimu. Alinapiga mbuyo munga ya pasimu simu. Mise nzelu na ndota ponze vimasila. I enjoy every lecture.
Exclusive to Zaid Hype Mag.